irijwi riranguruye rihamagarira abayisilamu kwitabira isengesho rya mu gitondo hifashishijwe indangururamajwi ryahagaritswe kuva kuri uyu wa mbere mu misigiti 8 mu mujyi wa Kigali rwagati. Itangazo ryasohowe na polisi y'u Rwanda rigaragaza ko uyu muhamagaro ukoresheje indangururamajwi wahagaritswe kubera ko uteza urusaku kandi bikaba bibujijwe n'amategeko. Itangazo ryanyujijwe ku rubuga rwayo rwa Twitter riragira riti: iyo hari ibikorwa biteza urusaku rubangamira abaturage birahagarikwa nk'uko biteganyijwe mu itegeko nimero 6/2018 ryo kuwa 3 z'ukwezi kwa 8/2018 mu ngingo yaryo ya 607. Ni muri urwo rwego imisigiti yo mu mujyi wa Kigali yabujijwe guteza urusaku. Uyu muhamagaro ukoreshwa n'indangururamajwi mu rwego rwo kwibutsa abasilamu ku isaha yo gusara igeze. Ufite w'u Rwanda Chase ari mu Hitimana yabwira Divi ya Amerika ko mu misigiti myinshi bafite 8 yo mu mujyi wa Kigali ariyo irebwa n'icyo cyemezo.
Mu by'ukuri hari imisigiti igera kuri 7 twasabwe yuko iri jwi ritorwa rikoresheje indangururamajwi ritakoreshwa mu gihe cy'urukerera ahubwo yakoreshwa mu bindi bihe ariko mu gihe by'urukerera abantu bakaba baryihoreye. Harimo umusigiti wa Matrakom, umusigiti wo muri Rwezamenyo twita Alhidaya ahitwa Majeni. Ejo nibwo icyo cyemezo cyafashwe tukigejweho n'inzego zibishinzwe. Natwe tugerageza kubaza impamvu yacyo, tubwirwa ko hari bamwe mu bantu bavuga ko iriya zana ari bo babangamiye muri biriya bihe by'urukerera.
Uyu muyobozi asobanura ko bataramenya kugeza uyu impamvu hatoranijwe imisigiti 8 mu yindi myinshi iri mu gihugu gusa ngo batangiye ibiganiro n'inzego za leta.
Natwe icyo kibazo turacyakibaza, ariko niyo mpamvu nyine turi muri ibyo biganiro, ariko wenda buriya tuzabona n'igisubizo muri ibyo biganiro. Kubikuraho byo byari bizwi nko gusa naho cya kintu cyakorwaga kihari kiba gihungabanyeho, byanze bikunze ntabwo kimwe cyakintu cyuzuye. Niyo mpamvu nyine twakomeje nyine no kugira ngo tugane n'inzego kugira turebe umurongo mwiza twabiha, ariko ibyo nibyo tukiganira. Ibi indangururamajwi zakomeza gukoreshwa kuko byari bimeze wenda ikaba yagarukira muri aho hafi muri limitation yaho umusigiti uhereye cyangwa mu mbago zawo. Oya, n'inzego bwite za leta muri rusange.
Kuva kuri uyu wa mbere, abantu banyuranye ku mbuga nkoranyambaga berekanye aho bahagaze kuri iki kibazo. Bamwe bavuga ko leta itari ikwiye kwivanga mu myemerere y'abantu, abandi bakumvikanisha ko nabo ari uburenganzira bwabo kurindwa urusaku. Ku bayisilamu bavanye n'ijwi rya Amerika, benshi bagaragaza kutishimira uyu mwanzuro wa polisi y'u Rwanda.
Indangururamajwi mpamya ko abaturage benshi cyane bamenyereye ririya jambo azanura umuhamagaro, azana rwose barakubwira bati ahubwo mutatubyukije byaba ari ikibazo. Burya umunyarwanda ukwiye gukora mu gihugu kitera imbere saa 11 akaba yabyutse, ntabwo yakabaye akiryamye. Icyo gihe nicyo azani isohokera, agira atya umuhamagaro wasohoka akavuga ati azani irasohotse, ubwo nisangahe ikaba bimubwiye isaha.
Iyo bibangamiye abaturage, abaturage bari kubivuga bakigaragaza.
Umuyobozi w'abayisilamu mu Rwanda Chase ari mu Hitimana nawe yagaragaje ko iki cyemezo cyabangamiye abayisilamu batari bake.
Iyo tubona ku ruhande rw'abayisilamu by'ukuri ntabwo twumvise tutanyijejwe n'icyo cyemezo. Ubwo nyine iyo abantu batanezerewe urabyumva, habamo amarangamutima bayabona hirya no hino, namwe mukurikira imbuga nkoranyambaga ahubwo nabonetse n'abayisilamu gusa, nabonagamo n'abandi batari abayisilamu nabo turabashimira. Nacyo ni ikintu kigaragaza ko abantu muri ubu buzima turimo bwo gusingiza Imana no gukunda Imana twese ahenshi turajyana. Ubwo rero bivuga ko n'abo bayobozi bacu n'abandi nabo muri ibyo biganiro turimo Imana izadufasha kandi tukagera ku mwanzuro ufatika kandi ubereye.
Si ubwa mbere ibikorwa nk'ibi byo guhagarika indangururamajwi zifashishwa mu guhamagara abasilamu ku masaha yo gusenga bibayeho, kuko mu mwaka w'2018 umurenge wa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali nawo wasabye ko izi indangururamajwi zahagarara, gusa zongeye gusubizwaho nyuma y'iminsi 2 gusa iki cyemezo gifashwe. Asimuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.